Yeah. Kata sinetsi nesitya pichini ndabala ndabala ndacinga ndaqala ende kudala ndeyenza nsakala bencela ifeature bacinga ndiqala ndafika studio ndaphakamisa siyasebenza nakwamelisa ende kwasophia sokonisa mele uyicinga izaqalelisa sebenza sebenza thina sacinga sasebenza sebenza sebenza thina sacinga sasebenza kata sinetsi nesitya pichini ndabala ndabala ndacinga ndaqala ende kudala ndeyenza nsakala bencela ifeature bacinga ndiqala ndafika studio ndaphakamisa siyasebenza nakwamelisa ende kwasophia sokonisa mele uyicinga izaqalelisa sebenza sebenza thina sacinga sasebenza sebenza sebenza thina sacinga sasebenza yangena estudio ndasebenza itsotsi endala ndiyarhereza mamela ndaqalela esi sisibani sobhala ucinga amagama ugqibele ngobhala injongo kubakha ikhaya kusima maqala uzokwazi ukuqamba mna ndacinga ndiqibele ngobhala esi sisibana sizango zodala ugcwele madala ndifuna izaku dala ndatyala lixesha lofuna ndaqala ngokhala lixesha lokuya lityala ndoqoqa ndovela ekodi lona uba ukeri escodi apha sidlalisa sebenza kwesikhathi serhereza isikhathi esininzi nesitya ebhithini ndabhala ndabhala ndacinga ndaqala ndende kudala ndeyenza nsakala bencela ifeature bacinga ndiqala ndafika estudio ndaphakamisa siyasebenza nakwamelisa ndende kwasophia sokonisa mele uyicinga izaqalelisa sebenza sebenza thina sacinga sasebenza sebenza sebenza thina sacinga sasebenza isikhathi esininzi nesitya ebhithini ndabhala ndabhala ndacinga ndaqala ndende kudala ndeyenza nsakala bencela ifeature bacinga ndiqala ndafika estudio ndaphakamisa siyasebenza nakwamelisa ndende kwasophia sokonisa mele uyicinga izaqalelisa sebenza sebenza thina sacinga sasebenza sebenza sebenza thina sacinga sasebenza ndenyuka le ndlela ndiyiqabela ndiyabeza ndiyafihla ungaqagela apha sidlali sifuna iphepha mama ndikhule ndimsokolisa ngumajonda uqangeba ndiyamphakamisa wanika uthando andifundisa imbeko esithi imbeko engombeko lo mculo ndiwenza ngothando nembeko nezinye zemeko le way ndayiphupha ndicule ekuseni ndathatha induku yoqoli ndabetha amadoda amadala ndinothi ngentongo bagila ngengom baqala babona le ntwana ligayo kwimculo ndistyle lizaka noqaba baqala babona le ntwana ligayo kwimculo ndistyle lizaka nesitya ebhithini ndabhala ndabhala ndacinga ndaqala ndende kudala ndeyenza nsakala bencela ifeature bacinga ndiqala ndafika estudio ndaphakamisa siyasebenza nakwamelisa ndende kwasophia sokonisa mele uyicinga izaqalelisa sebenza sebenza thina sacinga sasebenza sebenza sebenza thina sacinga sasebenza isikhathi esininzi nesitya ebhithini ndabhala ndabhala ndacinga ndaqala ndende kudala ndeyenza nsakala bencela ifeature bacinga ndiqala ndafika estudio ndaphakamisa siyasebenza nakwamelisa ndende kwasophia sokonisa mele uyicinga izaqalelisa sebenza sebenza thina sacinga sasebenza sebenza sebenza thina sacinga sasebenza.